Sababu kaje mapenzi shambiwa hatari. Sijakata sijiwezi, nyonge mina kubali. Kanyumapo siwezi, mwonyesha daktari. Bado ya miaka na miezi, bado nina maswali. Mbono konyona, ilo na vyomona yulolie na yesasa. Karo itapona, Mungu nisaidie nisilie pone faster. Away from you, so my tears dry up. And I can smile again. And this caterpillar can finally butterfly. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two, broke in two. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two, 10,000 pieces, yeah, yeah.
Kujali nikajitahidi kuenzi kujifanya hodari. Ulishindwa ni hendo kwenye pendo kaweka mapengo. Kuziba sikuweza, oh yeah. Kishingo upande mwana mnyonge, naona bora mbele nisonge. Nitapata mwinginewe wakuniposa roho. Tushanza fanana, tabia tunaringana. Napata raha kwa naye, hey. Tunafata na fatana, ye bibi mibwana. Napata raha kwa naye, yeah. Anipaka joto joto, na kundegeza kamu toto. Chuma na kipasha moto, nazama mazima. Oh yeah, hey.
Pone faster away from you, so my tears dry up. And I can't smile again. And this caterpillar can finally butterfly. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two,
oh no,
broke in two. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke.